magaalada Baydhabo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ka dilay cudur ka shuban biyoodka kaasi oo saameeyay dad isugu jira caruur iyo dad waayeel ah kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka Baydhabo cudur ka shuban biyoodka ayaa inta badan haleela bulshada nugulka ee ku nool kaamamka barakacyaasha kuwaas oo aan awoodin inay helaan biyo nadiif ah agaasimaha isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo Dr. Cabdullaahi Mayow ayaa ka waramay kiisaska la soo gaarsiiyay isbitaalka
hadda qaybta shuban biyoodka ayaa muunka dambooyay gobolka Bay khaasatan degmada Baydhabo may eedan ku jaray shuban biyooda ka jara maadaama uu ka bani jiilaal la ku bay hadda roob ii wala heli shuban biyood badan jara wasaaradda caafimaadka confirm RT ya jari alarti badan la ka shidi shuban biyoodkaas bilinka dambooyti April may lu ku yaabe cases ku dhawaad 100 case walka badan in hadda meeli laka baxnaani alxamdulillaah ma ilaahay ka mahad nagaanayni wal dhimasho ee ilaa hadda aan jarna laakiin kiisaska may in iska jaraana kiisas oo eedan doron kiisas dhexdhexaad ee kiisas caadi ah ayaa iska jaraan alxamdulillaah yaani daawooyinkii la tacaalay shuban biyoodkana yaani wasaaradda caafimaadka ya garabnoos yahayta yaalan daawooyinkii wala la tacaalahay bukaanadana yaani wal kasta inta lan qabado free lan soo biyahay wal beesa lug qaadahay ma ay isbitaal generalo oo bulshada adeegow cases-ka shuban biyoodka ha jaran isbitaalka tumunkiis amal ya ka jarta hadda oo shuban biyoodka qaybta shuban biyoodka may kala ka daray qaybta shuban biyoodka isbitaalka Bayhaw waa qaybta kaliya gobolka Bay mise degmada Baydhabo ee leeta oo la han refer gareeyo mise la sheeno shuban biyoodka oo wasaaradda caafimaadka an astate alhamdulillah xaaladdu ay idan faylata wal taaalahay daawinka lan tal galay la siyahay laakiin bulshada ma in ka baaqanay ma hubba bilaawda shuban biyood mise ka aragan ciyaal shoo mise lan ka iska aragay shuban biyood in ma si degdeg ah isbitaalka in sheenan qaybti lan tal galay in sheenan may weeli lan ka hubba oo halbir shoo mise lan bir shoo may lu ku yaabe in eedan ka dor xitta deer in uu sidimad kaysaska hadda isbitaalka kooyeen xaafado degmada Baydhabo kulli la ka sheenahay iyo tuulooyinka wal ka sheenahay bulshada may in sheegane inii may leeyahay nadaafadka dadaalan bi nadiif ee waraaban